Amanda made it.
Westside Music Blog. .net.
This a joke. Are you kidding me? Kudanda uzajani za chulu kandingani. You planning to leave me? Am I a fool for falling for you? Kadusa muzambili, tapangani zambili. Now you want to switch like God. Oh, kodinda hii papa no. Nakubo papa no. Sonsa zija wandi chitisa zika hii pepa no. Oh kodinda hii papa no. Oh nakubo papa no. Sonsa zijo nandi punziza zika hii pelelo. Unandi ambisa shisha moa mesa ndiwe. Iwe na hii nemu my club every day. Lelo ugudi kalidwe la banja maine. Lelo muna kudwandisha shati nengwa kumunda. Oh, koma izizi ninkapanga chifukwa ni masamale zaife. Ineo ninkoplanda kufuna kukusangala zaiwe. Hawa wisha kukoba goba. Hawa wisha kuriwa. And hawa wisha kufoba goba. But it's too late, too late. Potinda hii papa no, no. Da kubo. Zika hii pelelo. Unani ya misa shisha moa mesa ndiwe. Iwe na hii nemu my club every day. Lelo ugudi kalidwe la banja maine mulibe. Kodindi kemu ya ntundu wanji. You are playing. Nde unkandi sentila.
Zamwe muda ndi sile. Zomwe muda ndi tukwane nazo pano. Zomwe muda ndi ziwisa.
Unani ambisa shisha moa mesa ndiwe. Iwe na hine muma club every day. Lelo ugudi kalidwe la banja maine mulibe. Kodindi kemu ya ntundu wanji.
Downloaded from westsidemusicblog.net.